Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtamu analia pensi kunoga. Naulizwa vitu vingi vingi vya kijeli, mbona miujiza meri naendeshwa kwenye reli, napita pita vikingi chuki zisha feli, na kusaluti mwanamke weni injinia kweli.
Imefika meri sitoki, nichemshie supu mama Maria. Chuku tensi samaki, nipe maso jojo mama Maria. Twende China Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukatese mitandao. Twende India Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we, Maria oh, Maria we, oh Maria. Maria oh, Maria we,
mama Maria.
Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtamu analia pensi kunoga. Naleta makeke mchizi nijichekeche chekeche, misuka ya mshua yeke, anapiga misamba napiga na shoti za mateke. Wachani chekwe, wachani chekwe.
Baby nimechoka makande, leo nataka supu, nenda kimanga kwa chande, kate uwe kuku. Tena umkata na vipande, ulifanyie chuku chuku, wakaribwata ni kugande, nisifikie la mtu. Basi tuende China Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukateze mitandao. Tuende India Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we,
mguso nani chukuza
Maria,
Maria Rosa, kimguso nani chukuza.
Take five now. Take five.